Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Mwaramukanye amahoro mwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Ni Eric bagira ubusa ubasuhuza. Ikiganiro cyacu cy'uyu munsi kibanze ku kibazo cy'inzara ivuza ubuhuha hirya no hino mu gihugu. Bamwe bararya rimwe ku munsi nabwo biyushya kuya, hakabaho n'abagikubitira abana kuryama. Mu minsi ishize twagiye tubagezaho ibiganiro byaho bamwe mu Banyarwanda cyane mu ntara y'Iburasirazuba bibasuye n'uruzuba rubatera amapfa, biba ngombwa ko bamwe basuhuka mu turere twa Nyagatare, Kayonza n'ahandi, aho byafatwaga nk'umwihariko. Gusa hari ibindi bice by'igihugu byagiye bigerwaho n'ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bigashinyiriza. Kuri ubu rero inzara bagiye bayiha amazina atandukanye. Uvuze nzaramba, hari benshi bahita bumva icyo ushatse gusobanura. N'izina ryadutse mu minsi mike ishize kubera imibereho mibi abo mu Burasirazuba bari babayeho itarabahaga icyizere cyo kuzongera kubona ibiribwa bibahagije vuba. Nyuma ya nzaramba ushobora kwibaza uti hakurikiyeho iki? Wabuze imvano ya shira umuteto? Uretse na shira umuteto, se wabuze impamvu ya kinga metalike duhurire muri ndaburaye? Ibyo byose ni muri dusangira ijambo. Ikiganiro cyacu kiri imanda ku ntara y'Amajyepfo ndetse no mu ntara y'Amajyaruguru. Turumva n'icyo ubutegetsi bwite bwa leta buvuga kuri iri bura rikabije ry'ibiribwa. Ikaze muri dusangira ijambo dutangirana n'abahinzi mu murenge wa Byimana mu karere ka Ruhango.
Mwakoze.
Yego.
Amakuru.
Ntabwo ni meza.
Muraho se?
Aho neza.
Yego yego. Muraho nawe?
Yego.
Muraho?
Yego.
Muraho.
Muraho neza.
Eh, ko mwabagore mwabashyize ku ruhande rwabo?
Ni buringanire.
Eh.
Ntabwo bizi.
Nagize ngo iyo mubavanga nibwo byari kwa byiza. Eh.
Ni buringanire.
Okay. Ndabona mwagakoze kare. Haranakomeye ariko?
Eh, hari mwakwi.
Hamaze gihe hadahingwa. Ariko ndabona akavura karagezemo.
Eh, kavura karaguye.
Nitwa Eric, ndo umunyamakuru wa Radio Ijwi rya Amerika. Narinje kuganira n'abaturage bino by'Imana mu Ruhango. Turagenda tureba ku kibazo cy'inzara ni mu kiganiro dusangira ijambo. Tubasanze muhinga mwebwe mu rwanya inzara, ariko hari abavuga ko bafite inzara. Bimeze bite?
Ah, inzara imeze nabi.
Gute?
Ubu ngubu ikiro cy'ubugari kiragura amafaranga 500. Noneho hari nigura 405. Kawunga nayo yageze kuri 600.
Na 505 araho yibona.
Ni ubu noneho n'igitebo cy'ibijumbu cyagare ku 2000. Ubwo urumva ko ibintu bimeze nabi. Ubu ni ukuvuga ngo nta kigenda mbese. Bimeze nabi.
Inaha twari tumenyereye ko hera imyumbati mukagemurira za Kigali, ndagenda mbona imisozi yambaye ubusa.
Imyumbati yaraboze.
Imyumbati nta kigenda.
Imyumbati
yaraboze.
Kabemba.
Ubu nta kintu nta kintu abantu bafite rwose.
Umuntu ashobora kuryama cyo uko yiriwe.
Ni ukuvuga ngo wajyaga kabiri ubasigaye ryarimo. Ubu nta muntu kirya kabiri. Kumanywa ni ukubwirirwa. Ukajya ninjira nawe ukabeshya igifu ukajya nakanusu mbese uteka.
None se biraterwa n'iki?
Ikintu kibitera mbese ni imyumbati yagize yarwaye. Noneho ni imbuto y'imigozi nayo yarabuze.
Kandi noneho harimo n'abantu benshi babyukira ku muhanda
badakora.
N'ibihumbi nka 30 ugahengera muri abantu nk'ibihumbi nk'icumi mugahengera ibihumbi 30 babyabyukiye ku muhanda bidahinga. Niyo mpamvu rero n'inzara izigakwirakwira, bahinga nk'ibijumba gutya bakaza bakabiraramo iki cyate bakakimaraho. Niyo mpamvu inzara biri kuza rero
bakakwirakwiraho. Ibitoki barahurura gutya gusanga byashizeho.
Bayimazeho se bayiba.
Imyumbati barayirandura bakayiba. Noneho ibitoki barya mu rutoki bakagira gutya ko. Bakabihuru ugasanga insina imeze itya n'umwana hano
ku intoki nagiye mbona nta kintu kirimo
mama nta kiriho
tutuye hano inyuma gutya ntabwo turi hano kandi barabiteka kandi dore ikindi kibazo ubu urabona tutugozi turi hano muri uku kwezi kwa 12 ni ukurandura tukamaraho ngo bagatera ibigori n'uduhaga nk'utu tudafite amazi urabona tuzabaho duterero tuzatungwa n'iki kandi twa tugozi yende n'uwo rufite kariya kagozi kari kazi kuzamusunika no mu kwezi kwa mbere no mu kwezi kwa kabiri ariko ubu noneho mu kwezi kwa 12 cyo nukumaraho burundu
nukurandura mukamaraho niko ubutegetsi bwavuze se
tugatera ibigori n'uyu murima dore uyu nguyu aha munsi y'umuyenzura habona hanga dore ni gasozi hano nibikuka byose ibigori urabona tuzabaho dute
niba nkumva neza suravuga ko gahunda y'igihingwa kimwe ibicisha inzara
none se ubu ngubu hari ibishanga bikwiye koko kujyamwo ibigori bifite amazi bigaragara bihari ariko nk'utu tuntu tw'amafuti bakakwiye kureka ukahinga mu kakagozi ibyo bigori bizatunga umuntu ntakajumba
aha hantu muri guhinga gutya murakorera amafaranga
Hey.
Umukorera ngahe ku munsi cyangwa mwarapatanye
abagore ni 600 umugabo ni 700
700 nta kintu cyangwa se 600 nta kintu ufite kindi mu rugo uyahahisha ute mu bana nka batanu
nuko ugende kwagura icyo kiro cy'ubugari ukagura urutunyanya n'agafuka utunyobwa kijana ugataha
ahubwo cyarashaka
nabwo kari ntibigeraho
ni 600 cy'ubugari harasaga kijana
oya ikiro cy'ubugari ni 600 sibyo ubwo ni asigaye ijana
ijana noneho ugagura mu bunyobwa bw'ijana ubwo nibihwanye noneho ubwo si kiro mu bana batanu se ubwo nokuvuga ngo birarangiye nta yasabune nta munyu nta niki ugasigarira
hirya no hino hari uburyo bagiye bafata inzara bitewe naho bari bakayiha amazina hano mwayihaye amazina ki
kinga metarike duhure muri ndaburaye
kinga metarike duhure muri ndaburaye
ngo nokuvuga ngo umukire yaba umukire cyangwa umukene twese turareshya
Nakinga tugiye.
Nabakire barashonje.
Kwaga umukire. Kera urazi uko umukire ntiwamubonaga mu isoko agiye guhaha. Ariko ubu dusigaye duhura nabo bafite mbaraje mu gasoko karema nimugoroba bita ndaburaye. Bajya ku mufungo w'ibijumba.
Ibishyimbo murabihaha ku mafaranga ngahinaha mu ruhango.
600
ngo murahaye bihaha ngahe?
600
cyangwa 5.5.
5.5.
Byiza ni 600. Ibidashya 550 uteka kubita gutya bikaze
bibaye ngombwa ko mwatanga ibyifuzo ku butegetsi mwumva ubutegetsi bwakora iki
bareka tugahinga ibishanga ibijumba
egira hino gato
bakaretse uduhaga nkutu tugateramwe imigozi uko bisanzwe noneho bya bishanga binini dutuwe duhingamwe ibigori bisanzwe tugahinga bya bigori ariko tukavanga ibigori byatunga umuntu ibigori bizagutunga urafite n'umunyeshuri uruhirira ni babiri ni batatu urabatangira minerivare bariga urabona uzabahuterera
none umunyeshuri murihirira ukora aka kazi ndi kubona ko guhinga
turabarihirira n'umufite babiri kandi ndabarihirira none ngire nte
ukarya ute nibanga mugendana
nibanga nyine urarya nyine ari giye nkuko mu rutoki ugira amahirwe batabitwaye ibyo bitoki batabihuruye noneho wakuramo nk'udutoki wakuramo nk'injerikani y'urwagukuramo 600 ugakusanya gutyo twa dufaranga kugira ngo uzabone minerivare ya wa mwana uzabuza umwana kwiga se ngaho reba na mitiweli niki ubwo si byo bigori bizavamo mitiweli bivemo minerivare bivemo ikigutunga urabona bizashoboka
biragoye niba nkumva neza
oya niba barekaga utwo duhaga tukaduhingamwo imbuto zacu zisanzwe ibijumba tugahinga amateke tugashyiramo bya bishanga binini dutuye dushyiramo bya bigori akaba ari byo dushyiramo bya bigori byadufasha kandi twabaho nkuko twari dusanzwe turiho kandi tukamirwa neza
rero ubwo twari dufite ngo nishyira umutete agafuka ari karaye none nako ngo barimo gushaka kugahagarika
niko kwa kuki bayise shyira umuteto
kaguraga 400 kaguraga 350 none ngo kageze kuri 450 ako kashira umutete rero niko katwapfa kurwanyiriza ubu noneho turajya he
nimba yituruka hanze nimba ari hehe
none se hajye habaho gukubitira abana kuryama
none ubu ngubu ntabwo ntibarara bashira
mu buriri
baraburara nyine ubwo iyo ufite nk'izo nsina ibyo bitoki batagitwaye utemika kamara imwe ukaritogosa nyine nuko kabaha bakarya ariko rero igihe nyine utabibonye ukubigenza barabyemera bagatona karyama
tumaze kumva iby'aba bahinzi twakomereje mu ngo z'abaturage
muraho amakuru
ni meza
muraho shi
neza
nitwa Eric ndo umunyamakuru wa radio Ijwi rya Amerika nari ntembereye muri ibi bice mwese ko mutagiye guhinga nagiye mbona muri iyi misozi abantu benshi bari guhinga mwe ko mutagiyeyo
barwaye abandi batahije inkwi
ni ukwihangana twari turi kugenda tuganira ku kibazo cy'inzara
ubu hari inzara rwose turashonje
kugira ngo umuntu azahahire urugo bisaba iki
bisaba kuba washatse ifaranga nyine wagiye kureba aho ripagasa waribura n'ibyo ukarekeraho
murahingira amafaranga ngahe ku munsi
si 700
700 urayahahisha utubwo mu bana bangahe
yesu yahahisha ikinyi ikiro cy'ubugari kiragura 500 ubu ngubu bwateye bwa ntuza nu gashira umuteto
shira umuteto ni iki
shira umuteto n'ubugare bwateye ariko bwamaza abantu uramene umutwe abo butamenye umutwe bukabacamo nuko
byaje gute kugira ngo bafate ifu y'imyumbati bayite shira umuteto
Yushimo dutero nabwo iva mu Rwanda. Imyumbati bavuga ko iva muri Tanzania. Nagazina bayitiriye ku buryo bw'uko yari ije mu kigo cy'iyabo bagahita shimo dutete kubera ko yabahangishijaga. Nta muteto nyine nka wundi bari basanganywe wabo w'ibyabo babejeje nibwo buryo bayishishije mu muteto nyine.
Dane araho nagiye numva abantu bavuga ko bibananira bagasuhuka. Yese naho mu ruhango barasuhuka bigenda bite?
Nako turasuhuka turemera tukapora tukagumaho ngaho. Bahungira yese. Bahungira. Buse wafata ugashorera uti ndagiye buse wajyaye.
Ukajya kureba iyo bweze
nta hantu wabona wahungira epfiriya muri munduga aho ngaho barangije kera bo rwose bararirana
kurya kabiri ku munsi se byo bimeze bite
kurya kabiri se wabikura hehe hari ukirya kabiri bigize imana ibona ninjoro wagira amahirwe se wabona nk'utuntu wabona nk'agakoma nibyo nijoro se wabikura hehe bya saa sita ninjoro wabivana ntabyo wabona rwose
hirya no hino baragenda bafata inzara bitewe wenda n'ibibazo barimo ukumva bagiye bazita amazi ni naha mwayise ngo iki
inzara se ntabyo bijya nabikubeshya
warwaye ryari
warwaye ryari gute mbwira nsobanura nta kibazo
niko numva babivuga
babishingira kuki
kubera inzara nyine
ubona umuntu yarashizeho umuntu yarananutse yari umuntu aba yarashizeho mwakubitana uti warwaye ryari kandi atarigeze arwara ari inzara
kandi ari inzara
murumva ubutegetsi bwakora iki kuri iki kibazo
bafite uko badufasha batabishoboye nibyo nyine
umuntu ufite inzara ese umuntu yakwitega ko afite n'ubwishingizi mu kwivuza
wabo ufite abana bangahe ukabona umubwishingizi kwivuza mituweli ntago wabona amafaranga yo kuyitanga wayakura heza hari n'uwahakanye rwose ati ngewe sinanayibona rwose yaremera ararekera benshi baravuga ati ntabyo twashobora
ariko so ababuze icyuryo ukabona
mituweli bitatu kwabibona by'abana batanu batandatu barindwi noneho rero urabibona naho ubonye akagozi karafashe urabona ko bakiruka nkamo katari kanera ukabona ko abantu babonye ibintu by'ibitere barimo gutera hejuru ubu n'uwabashije kubona utugozi agatera ariko arimo aradutera hejuru nta kivaho yirukankana
mubona se inzara irakabije nk'uko bayivuga
hari n'abashobora kujya mu buriri barya niba batari yese nta nzara ibihari
murabona izashira bigenze bite
inzara kugira ngo ishire ubundi twebwe hari ikintu igintu twinshi tubona nubwo hari ibyo tuba dukeneye natwe kugira ngo dukore ariko na leta nayo ifite ibigomba kutwunganiraho ubusanzwe hari uburyo twebwe tuba tugomba kwishyiramo guharanira gukora no kwiteza imbere nyine ariko leta itaduhaye itaduteye inkunga nta gutera imbere twagira kuko leta nayo kenshi hari igihe dusanga hari igihe dutsikamira mu byerekeye nk'imisoro ihambaye tuvuga urugero uri umuntu wategereje wabonye inzara yakugarije wategereza utuntu ugiye gukora leta ujyanye n'ubucuruzi ugasanga ubatswe imisoro ugasanga ubujijwe uburyo mu buryo butandukanye bigatuma rero na cya gishoro rufite bigatuma na bwa buryo wari ugiye kwihangira wo gukora ugahita bupfa ugasanga usubiye inyuma yewe ndetse kandi kuko iyo cyane cyane iyo usubiye inyuma mu byo wari wategereje gukora usanga usubiye inyuma cyane kuruta ahandi wari uri kuko cyane cyane niba washatse akantu ukihanda ahantu ugashaka akantu k'agashoro ko gukoresha iyo ukamaze gushira uba wasubiye inyuma cyane kurushaho kugira ngo nyine inzara ishobore gushira habaho inkunga y'igihugu cyane cyane
ikazana ibiryo leta ikabaha ibiryo se
oya urumva ikatugabanyiriza wenda nk'iyo misoro ikatworohereza uburyo bwo gukora mu mikorere cyane cyane nk'ubona ko abaturage benshi bijujutira kuba inzara nk'ubunyina kenshi yaragize gute nk'ibi bishanga usiye nk'iki gishanga ariko usanga nk'ibishanga byinshi byaragiye bifatwa n'amashyirahamwe ayo mashyirahamwe rero n'ubundi usanga inyungu ihari kuri ayo mashyirahamwe itari inyungu y'umuturage cyane cyane ahubwo ikomeza kongera kuba inyungu ya leta kuko ubundi ibishanga bihari biri mu baturage umuturage aramenya ngo mpinze iki n'iki cyangwa se nubwo cyaba ari kwa guhingira hamwe bavuga ngo ku imbuto zimwe bahinze ariko nibura umuturage nta burenganzira babifiteho cyane n'ubundi inyungu irongera ikaba sinzi navuga ngo niyareta ariko niya leta kuko niyo iba yashyizeho iyo gahunda yose
mbona agiye gushaka ubukungu umukobwa na sawa kararongorwa ibyo nge bimarwa n'umukene ibyo byose byabaye bitaje ayiwe ayiwe mukuko nagiye ibuganda mukuko navuye ibuganda
muracyateza amatwi radio ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo muracyari na Eric bagira ubusaho tukireba ikibazo cy'inzara hirya no hino mu gihugu urugendo rwo kureba uko ikibazo cy'inzara gihagaze byanabaye ngombwa ko tujya mu majyaruguru y'u Rwanda ubusanzwe hamwe hafatwa nk'ikigega cy'umurwa mukuru Kigali mu karere ka Rulindo mu mirenge ya Masoro na Murambi naho barataka
nahari inzara ikaze cyane kuko nta kintu cyeze kiriho n'ugushakisha gutyo bamwe bakajya muri kongasi abandi bakajya guhingira nk'abantu babakire bakaba amafaranga n'umuntu akadakaguramo nyine ikintu cyo kurya abana bakaramuka
araho navuye mu majyepfo y'u Rwanda bakambwira bati no kurya biragoranye namwe birabagoye
no kurya biratugoye kuko nta kintu wabona mbese kuri uyu musozo urabona ko nta hantu ikintu cyeze n'ukugenda ugashakisha ukabona ingemera y'ibishyimbo ukaza ugatekera abana bakarya ugaciraho umushogoro abantu ukabona bararamutse
mwebwe ari ubwo ndabona umushogoro mu bufite hari naho ubona imisozi yambaye ubusa
twebwe imishogoro irahari rwose iraboneka ikibura n'icyo kurya nk'ibijumba byarabuze nk'ubu base n'ibihumbi bitanu bibasi ibijumba ngemera ibishyimbo n'amafaranga 800 ikiro mbese ubwo rero iyo ugize imanuka kibona uraza ugateka abana bakarya batakibonye nyine ukisura ukagenda bakaryama
kuburana namwe bijya bibaho
bibaho n'ukuri abantu benshi cyane baraburara
nagiye numva noneho mu majyepfo y'u Rwanda bagiye bafata inzara bakayiterura amazina inaha mwayisengukiye
kebwe nta kintu cy'inzara cy'amazina cyabaye ariko kinariho kubera nk'iri hari ifu iza ifu yacu ubundi twihingira imyumbati twihingira ubu ifu irimo kugura amafaranga 700 kiro ariko hari ifu yadutse yitwa shirumuteto rero niyo abantu barimo kurya n'ifu tutaza hano turuka hari n'Imana yayizanye
shirumuteto nayumvise mu majyepfo
shirumuteto niyo turimo kubasha kurya iyo yibonye nyine hari abarimo kuyirya bakadiyara hari abarimo kuyirya bakabyimba hari abarimo kuyirya bakarwara umutwe ariko nyine umuntu ashinyeza akagenda akayigura akayiteka umuntu akayirya kuyangara ko abantu baramuka bagira Imana ukabona ntacyo babaye
ko amajyaruguru afatwa nk'ikigega kibindi bice cyane umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali murumva muzongera kuba ikigega cy'umurwa mukuru
ibihe bigenda bihinduka buri imvura ne kumya kugwa hari musaruro zagenda neza n'ubundi tuzajya dusubira kuri gahunda
hari ahantu bagiye basuhuka inaha bagiye basuhuka
dushingira hamwe dushyamwe n'ikemera inzara ikadukubita ariko nyine Imana yakugira neza ukabona wenda urahinze bireze cyangwa se ubundi ntibyere nuko nyine tugashingira hamwe
hari gahunda ubutegetsi bwagiye bugeza ku baturage zirimo gahunda za Girinka zira gahunda se ntago zabagezeho ngo zibunganire
nanye ndayifite n'ukuri Girinka ubwo barayimpaye bayimpaye ifite amezi atatu ubwo ndayirera irakura irabyara nanye nziturure ndi ubu nanjye ubu ngubu irimo konsa yanjye
nahita mvuga nti ubona se hari itandukaniro ufite n'abadafite inka
muri iki gihe nyine hari igihe wenda bari nta kintu cyo kurya mfite ubwo nkabwira abana banjye nti mude tumwe amata nyine bakaza bakanywa nuko ukabona ntago bishwe n'inzara cyane ntago babameze nka wa wundi utagize cyabona ariko njyewe wanjye ababonye cyabona nuko nyine ugasanga ntacyo badarishimye abana barishimye baratsetse
nukuvuga ngo rero naho imvura igwiriye twateye ibishyimbo none naho byakweze imvura irimo kuyibuza ntago tuzi ko tuzatoragura n'inzara rero n'ubundi dufite byo
hari gahunda za VUP Girinka zigenda zigezwa ku baturage ntago zabagezeho mwebwe
nose VUP ntago igera ku baturage bose kandi nagira inka ntigera ku baturage bose none se ubuko ko president yaho uwari we wese VUP akaduhanagira inka twese ariko noneho abo yabashije kugeraho natwe twiteguye wenda ko bazatworoza iyo VUP reba baba no mu kiciro cya mbere babakecuru nose nanjye kongejeje iyo myaka 50 ubu VUP nanjye yabindeba
ariko ntabwo ujye uburara
Na burara mvuzwa n'iki subungubu ntago nabwire turaburara none se aho wagendeye ubundi umuturage ata nta bijumba gira buryo ingandura y'urugo ni bijumba n'imyumbati n'ibishyimbo waho igihe wagendeye si ibishyimbo ubona si ibishyimbo bizadusanga ryari hari umwumbati wabonye se cyangwa umugozi
murumva ubutegetsi bwa bakorera iki
nibadufashe muri rusange
babafashe bate
baduhaye n'imbuto tugahinga cyadufasha ariko noneho banadufashije hari ukuntu bajyaga bazana n'ibyo bigori cyangwa se n'ibyo bishyimbo bakadufasha nawe ayo mavuta tukarya turashonje
ubu se wahashye biragenda bite
Tatawe keretse wenda ufashije ubwo se nakubwira ngo nahashye ntahashye nta kindi navuga
none ko imvura yaguye biragenda bite
Imana nimfasha wenda ndagenda mvuga nti wenda ku mucuruzi runaka we niyemera ku nkopa ndarya natemera ku nkopa ndaryamo
inzara muri bona hano rurindo
ibiki iro ku isoko birahambaye
gute duheye buri kimwe uko mu gihaha
ikiro kibishyimbo amafaranga 800 ikiro kinyumbati Nya mafaranga 700
kugira ngo umuntu azabashe kurya bisaba ko yakoze iki
nuko baye yagiye kuyakira inshuro amafaranga nayo ntayariho umuhinza yahingira amafaranga 700
haraba mama bahoze bambwira ngo no kuburara bibamo
hari baraburara rwose benshi baraburara baraburara byo rwose nkuba yagiye gucinshuro nagere mu rugo niyo yatubona ntago ahaga none se waryo buhuza ukarya n'icyo kiro cy'imyumbati ntibishoboka ntabwo bishoboka byo rwose
murabona ikibazo kizakemuka bigenze bite
ugwimvura irimo kugwa bizagira hari kize yiyongeraho hataje urubura ngo ruze rutsembatsemera none
mwebwe si inzara mwahise ngo iki haraho nagiye numva ngo warwaye ryari
oya inzara nta mazina twahise ahubwo hari ubwoko bw'ifu y'imyumbati iva muri Tanzania niyo bise ngo nishira umuteto ushira umuteto no kuvuga mbese ngo nawe ryafa kwizima
iyo n'abantu bateka rimwe cyangwa no guteka ntibateke umuntu akirwaho ngahananga reka ndabwe
turya rimwe mu munsi
no kubiburuka ryamiraho ngo karyama n'abantu bakiyorosa koko bakayorosa mu buriri bakarya
gahunda zagira inka na za VUP zigenda ziramira abaturage abakene
none se bazihaye abantu bazihaye bangaye
VUP nizo nka zagira inka nubundi zifata bagakwiye kuzifata ntaga ari buri wese kandi urebye inaha ngaho uburyo
bayihaye ne se ba VUP bayihaye ndi wanyuma namari kwa bibonye
ninde bayihaye
ubu bayihaye nindi
nawe
ntawe ntawe usigira mu kecho wabwa kwa mukoko nyakamegeri bayihaye wenyine
Basa se uyifite ubona atandukanye nundi muri inzara.
Niki se atanduka? Bantu ntuza akizikiwe. Bura Pierre akiziki Pierre bamuhaye ngo VIP.
Ko uyifite ikamukundira ikabyara. Haraho yamugeza. Si kimwe na wa wundi utabona n'udushingwe. Ahubwo nk'umuntu bayihaye adashyira atabona hashyira udushingwe. Nubu nuko ari zuba ryadukozeho wafite ibibazo. None se ifumbira arayigurisha. Bamuha amafaranga abiri agenda arye
no kwivuza biragoye se
kwivuza se umuntu wibashyeho ku kiciro kwivuza
none se yivuza te yakivuza teze
we wakivuza kiciro baramwibeshye
wakivuza ute uje mu ruka rya mape
ubu nkanya yagiye kona mbonye ngo mu kiciro cya gatatu
umugabo wanje nta kazagira urebye n'uguhinga Burya nyakabyizi nta kazi kaba karimo n'uguhinga nimba nyakabyizi yahagaze turahinga ariko n'ujya kwibona wibone mu kiciro cya gatatu uribona mu kiciro cya gatatu uri nyakabyizi uri vice president urinde kandi president ari mu cyakane noneho wowe ntiwungirije na gitifu urajya mu cyagatatu ushingiye kucya
kuba rubanda rwo hasi bashonje byagize ingaruka zikomeye ku bacuruzi umusaza Alphonse Nsanzabera mu karere ka Ruhango amaze imyaka n'imyaka kwacuruza inzoga
kwa bacuruza nk'inzoga ntabakiriya tugira kubera ko hari impamvu ziba zibitira inzara bibitira umuntu ntabwo yararatariye ngo aze azi ku nzoga kandi atariye
ubwo si urebye ayo wungukaga mu bihe byahise atarazi inzara numvise bagenda bayita amazina ngo warwaye ryari kinga metarike mwungukaga mutembere
mbere twagiraga abantu banezerewe bakaza banezerewe yabazaga banezerewe byabyaga nuko inzoga tucuze imwebwe none nikimwe bakwira ko abantu nagutuki wabona aho twacuza amakazi nka 50 mu kwezi tuzi tucuza amakazi nka 5 cyangwa 10
ndumva byagabanutseho inshuro 10
inshuro 10 zose
ni ikibazo se mubona gikomeye
kirakomeye tugirayije nuko twebwe turacuruzi kandi turasora mu gusora ntabwo batwayije imisoro ahubwo iyo uhombye uranafungwa irwo rw'imisoro ntubyemera
bivuze ko namwe mushobora kuzafunga imiryango bizagenda bite
ushaho no kudafunga imiryango ukaba ufite cyakibazo kigoye kigoye nk'aho umuntu wamenyereye gukora yamenyereye gukora muri muntu ukore n'ikibazo waba ufite tubukora kubera ko ari umuntu wacu twamenyereye kandi twakomeza no kubukora
mubona hari icyo ubutegetsi bwakora
ubutegetsi twaba tuburinganya nabwo ubutegetsi fa kuvuga ngo ubutegetsi cyo kwakora ni ufunganira abaturage mu nzu muri iyo nzara bafite
bwabikora bute
niba hari inkunga babona bakagira icyo babafasha uyu muntu ari mu nzara yaba ari mu nzara agomba no kubaho ubutegetsi icyo bwakora rero ntufasha abaturage ubwo butegetsi ku butegetsi ntibwategeka abantu budafite abaturage
Ku kibazo cy'ibura ry'ibiribwa mu Rwanda mu ntangiriro z'iki cyumweru Bwana François Kanimba Ministre w'Inganda n'Ubucuruzi yabwiye itangazamakuru ko bitari umwihariko w'u Rwanda ahubwo kibasiye akarere kose
Nagira ngo mbabwize ukuri ni ikibazo kidukomereye ariko ntabwo gikomereye u Rwanda gusa mu by'ukuri na akarere kose gishingiye ahanini ku izuba ryinshi ryavuye ridasanzwe muri aka karere ibihugu byose byagize ibibazo by'amapfa bituma haba rwose guhungabana ku musaruro utegerejwe mu rwego rw'ubuhinzi utarabonetse ahangaha rero nta bitangaza dushobora gukora iyo umusaruro w'ubuhinzi ubaye mukiye ugereranije n'ibiribwa abaturage bakeneye ibiciro birazamuka nkumbaye urugero nk'ibirayi Muri ibirayi kera hagati y'ukwezi kwa karindwi n'ukwezi kwa cumi no mu myaka yashize byabaga ari bikeya mu Rwanda ariko hakaba ibirayi byinshi bituruka muri Uganda bikaza bikunganira umusaruro mukeya uri mu gihugu ibiciro ntimubone bihindagwe ariko uyu mwaka I Buganda naho ibirayi byabaye bike cyane ku buryo ntabyaje ikindi nacyo tutakwirengagiza mu biciro bimwe na bimwe cyane cyane ibyo dutumiza hanze hajemo ikibazo cy'agaciro k'ifaranga ku isoko ngira ngo mwarabibonye yuko mu myaka ibiri ishize ifaranga ryacu ryagiye ritakaza agaciro ugereranije n'idolari ho hafi 6.7% biriya nabyo byanze bikunze bigaragarira no mu biciro ntabwo ndi bujye mu mpaka mu biganiro igituma ifaranga ry'u Rwanda ryaragize ibyo bibazo ariko nabyo ugira ngo murabizi ntabwo ari ibanga twagize ingorane zishingiye guhungabana kw'amasoko cyane cyane y'ibicuruzwa by'ibanze ku masoko mpuzamahanga ari amabuye y'agaciro ari ikawa ari icyayi urebye ibiciro by'ibyo bihingwa na n'ubu byaragabanutse cyane ku masoko mpuzamahanga ku buryo u Rwanda rwose twatakaje amafaranga menshi ugereranije n'ayo twajyaga tubona turuka mu kohereza mu mahanga ibyo bicuruzwa bituma mu rwego rw'amadovize banki nkuru y'igihugu ifite kugira ngo ishobore kunganira amabanki y'ubucuruzi hazamo ingorane arizo zigenda zisobanura ibibazo mwagiye mubona kuki tudatumiza ibintu muri East Africa kugira ngo twunganire ibicuruzwa bike ku isoko nk'uko nabwiye nabo bafite izo ngorane ariko mu by'ukuri hari ibyo dutumiza nk'ubu nababwira yuko nko kujya ku kijyanye ibigori biraza nshobora kubabwira mukanatangara ubu hagiye gushira hafi umwaka uruganda rwa Kinazi rutunganya imyumbati rurakoresha imyumbati ituruka muri Tanzania yinjira muri kwa guhahirana mu bihugu bituranye kubera ko twagize ikibazo gikomeye cyane mu buhinzi bw'imyumbati mu Rwanda cyane cyane cyashingiye ku ndwara zatumye ahenshi bose imyumbati bayirandura ku buryo ubu ngubu turi muri porogaramu zo kureba uburyo twakongera iki gihingwa tukagishyiramo ubuzima
abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo icyo uyu munsi tugisoreje aha dushimiye buri wese ku ruhare rwe yagize muri iki kiganiro ndetse namwe mwarimo dukurikiye dusoje tunabararikira gukomeza kudukurikiramo duhamagaraho mutuye natwe tukabageraho cyangwa se mudusure ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA radio yacu email ni radio yacu @voanews.com mwari na ekabagira ubusa nahuta
Bambariye bambesha ngugiye I Buganda bataye ubutinde ndararuka I Buganda ndararuka I Buganda Bajya yajyaga bambwira ngo bavayo bazana ivarisi n'agasafuriya n'agatara bacanye ku manywa ya Rukamba ndararuka njya i Buganda ndararuka njya i Buganda.